balaba zigwerera zigwawo omutima zengenderera batuse nokundowoleza ebiki abantu besooba tegeno tya naye obuzibu bw'omutima oli mulagajjavu naye obuzibu bw'omutima oli mulagajjavu mutima mutima lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bwongo na mubiri kiki mutima 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 lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bwongo na mubiri weddeko mutima Chitawuliriza gamugwa moyo wa mukama matula imutiba webuza buza byokola bimenya bongo na mubiri mutima wetelezerero mukwano bwentyo wesabye mutima lwakitawuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bongo na mubiri chichi mutima Mutima lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bwongo na mubiri weddeko mutima Feche akafoba bapangisa bakuli mu mutima osenze mukama atulete nde kubulite mutima mutima kubulite mutima lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bongo na mubiri kiki mutima 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 lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bongo na mubiri weddeko mutima 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 lwaki towuliriza ebikuyamba byonna byokola butufu bimenya bongo na mubiri kiki mutima 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 lwaki towuliriza